ngangikhila ngiyamthanda lo mntwana. Lalela la. Oh,
yo, yo, yo. Angithi sorry wentokazi, ungiphe indlebe ungilalele. Nxusa ukubazamisa igama lami ngiswakele. AKA yangikhila, bonke abantu ngamagcwele. So nawe busy ungalinge ungibambele. Ngeke ngithathe isikhathi eside, ngicela unginikeze umsuzwana. Yazi mangibona wena ingqondo yami iyaphithana. Ngivele ngihlanyise ubuhle bakho ntombazana. Ngivele ngimajine mina nawe sithandana. Baby girl, mina ngikuthanda kwangempela. Angifuni ukuqama manga mntana omuntu ngingakufela. Bheki ngicela ube ngowama, akukho lutho ongaswela. Ngikuphatha kahle, ingoma emnandi ziculela.
Yo, baby girl, ingoma yakho mntakwethu. Sengicela kuwena ukuthi uhlale nami. Yo,
baby, ngicela uhlale nami ngoba wena usithanda sami. Baby, ngicela uhlale nami ngoba wena usithanda sami. Baby, ngicela uhlale nami ngoba wena usithanda sami.
Yo,
baby, ngicela uhlale nami ngoba wena usithanda sami.
Ngicela uhlale nami ngaso sonke isikhathi. Naku uthando lwethu baby, sikhohlwa bomphakathi. Sikhonze uNkulunkulu nje kubalunga bathakathi. Ngoba uthande nalo baby, suka ngaphakathi. Yazini, mina ngithanda wena kuphela. Ungabanaki abanomona. Wena hlala nami.
Ebincela uhlale nami ngoba wena usithanda sami.